kisimama na kwanza kutupa wino. Watoto tasikia, mom look, superhero. Sivunji bars na storm out, like I'm the one who let the dogs out. Score feed na vuga wigo, afuna fly for aftermath na toa salamu kwa survivors. Ukoo wa mbuzu na wapa high five. Niko busy na mkwanja, na ndo maana sionekani viwanja. Kavile skaida game kazi squeezy mama na fahamu. Hala tamu inaongea alama, binadamu niko salama na toa salamu. Bila damu kwa kipaza na sambaza karama ya hii kalamu. Sikutaka kutoka, niliingia chaka. Katulia, kaisoma dunia, utafikiria NASA. Nikawa fear factor, kashika njia wabia. Wakaniofia kama wanavo yofia cancer. Hini beyond ya high definition. Na unambali utadhania tie. Hii vision ya kutafuta material. Sky linilishwe. Moves kama spy kwenye mission, nigga. Badili spana, hii ni Volvo. Walifunga mageti kwa mana ligi ndogo. Leta paper kubwa mchizi na chana siki toto. Mini nyoko waulize wagaga gigi koko. Walokuwa wakomi wanakoma. Walikuwa vipofu hawakuona na vachoma. Homa nikituwa kwenye mwili wani joto vioni. Kadodoma na sua wananisoma. Na huu ni wimbo kwa mahasla. Walo focus kwa mana flow ni za kimaster. Na flip topic utahisi flip more bastard. Lime Stacy blow langa. Ayo, ayo kwa insha na metali. Na wazika kaujamaa ulivuzikwa na ubepari. Nisha choka na uongo so na foka. Mpaka mtondogo kwa world class protocol. International is na big team. Nina big pen brother. Niki grip naeza sema Slim Shade kaja. Achana na kids hawa 60 grade rappers. Isha pick me disaster mini 50 shades darker. His attends ni pure. Niko real toka enzi na kuwa. Nili rap kabla mapenzi sijajua. Kwenye game wanavyo enzi majua. Wanna track mbovu na unafanya media tours. Now I'm mad, staki hoji what next. Ni focus kwenye page za kishosti na kuvexi. Na speaking bonji ni koresi kama race cars. Doji doji wala sweki moji kwenye text. Jina vina na kazini mistari. Masha yango disi jamaa, hindo dibaji. Na wakilisha machiza mbao vichwa ni madini. Sifanyi masaji, nafanya mawaji ya kimbali. Ona na wazidi nguvu, wana isilada juju, kumbe ni skills flantu nunu. Iwe kumfu ama ushu, japo sio nusku. Bado logo ni klasi kama fugu. Panorama kitambo, bado sugu. Ndugu watachanga michango ukijitusu. Da kushanga ukija bila plani kwenye bato. Mano unahitaji kiwango na mipango kunimudu. Nimeshiba contents, cheki YouTube. Na material priceless kwenye fuvu. Yapo wanaziba ni trendy kama dudu. Sizifuati trendy trendy na create kama mungu. Niko shega bro. Genius ni understatement. Half man half god paradox. Nita vina just for lack of the better words. So literally yeah metaphorically and the better ball. Weza mini mambu ambao bongo na sofa. I've been tested couple of times my doctor na hofu. Ninapotajwa jina langu marapo na toko na pofu. Mini ndofu walisha approve ngosha na prof. Natia chata kwenye listi ya ma veteran. Unapamba biti kama binti mwenye pete yani. Chagua jumba la sanaa uchukue kiti uketi ndani. Ya uendelee kusearch role model wako na mdate nani. Top tiers wako wafai kwenye hii selection. Kutafsiri unahitaji classes and deep sessions. Dunia ilianzaje? Kifo unaenda wapi? Sui yae sui kuku you know. That kind of big questions. I'm a street legend. Haisumbui sana kutambua. Mana sideki kasi mjui mama. Kamulizeni Mr. Kufi Chaka. Hata wambie nshakula vichaka. Utadhania mbuzi kaja. Najua ndakuwa star. There's no my major dream. Stardom is for little kids. Legacy is a better thing. Nataka kuwa rap man. Next to Ringo Beat Spider-Man. And the panorama is the venture team. Wasaka tonge tuko fiti. Hatulei mboga. Na size bend ni bigi everyday ngoma. Bado mistari ni mingi hayenei for the disaster vina. Si Michael B ni Michael A. Jordan. Kipinde sina deals, treating shatu kano nika chill. Nikawa focus inaito stamala. Bish na ngangana. Sish kwa mama babote lipo mamkwanja kumwaga. Naishi mkabara, na chekecha. Mamkwanja bada kutuangana. Upepeta, asira kandona anza. Kumbe star, nimefika kwa movie hii. Na fanbase bila mchovu na beat twangala. Kuna wana lijaribu kuwa mimi yo. Yani kuwa off the stream and yeah clinical. Wali copy flows, instruments na video. Wali nikuta wakaja kwa undoka kama instro period. Mr. Buddha Buddha hey, I look friendly. Domana marapa wanakuja kuja. Wananzoya kiboya na ishia kuwafunza luga. Nga fundisha kungena wakizao ila na chunga muda. Labels na wapiga mitungo hatuongenya. Vesilundo mfuko bay. Niliheshimu sana wadau, mkaja mkasema halipi, mkaendeleza kike rafu, mkaja mkampa tuzo nei. Mashabiki naona disi kwa nini sionekani, wakati zinapotajwa listi huwa sikosekani. Labda kwa kusisifi sex na pombe kali, wengine wanasema I'm the missing piece ya kikosi kazi. Adimu kama mythical creature, really co teacher, nacha case criminal kisha, napotea kwenye safi siachi physical feature, nacha history na elimu kwa every critical thinker.